Exclusive. Shooting is just in the beauty. Mani mutwe AK Lagos. Strong G AK Daske. Umusaka walk down. Super new king. Fry Dizzo. Alongside Mungu Paketo Squad. AKJ AK 100.
Kakulu atichalo ni kukosa. Ulimba chape izaka balansa. Menango vama tiona kupusa. Batimonga ini. Kizalimba soje.
Yo. Mewenda huma guseni masimpenda weza buwa peni. Pona mevo ya wenda ya ujigolo. Chendi pengela weka nuzigolo. Wandanda kuchola imuvalo. Kena mwandisi lila mevo ano. Nifuna nikata ndize makolo. Inekaleza woi kusogolo. Apa ino kupushi ngambichana. Paga gumbele mendi ya gujana. Tondita yandi mekujama. Sana mwandi wano valo mwanama. Iya kujana mevo wantega. Indi levelega me everyday. Sunday boy paka Friday. Kupumula ene nipa Saturday. So
Bakulu atichalo ni kukosa. Ulimba chape izaka balansa. Menango vama tiona kupusa. Batimonga ini.
Meme bata fera kuli muzive. Kina gatiri. Angatiri soche. Strong G AK Daske. Let me get him one more time to mon. I have many years but nde chula. Apa nde bomba sana nangu ni mfula. Trade pange mistake boy kuya bonti. Life ya shupa kuchu wate waka bonti. I work hard to buy my yosi. I don't care nangu want valiseka. I know na ine tumolo mka kwatia. Security ya livako fie ukuwombesha. Apa shire foya town boy kuya ngasha. Geo mfua bengi sana bantu vale lanta. Ati strong jita kwaba efe uka kwatia. I know lesa want efe alesunga. Ati ulupia ndeo na wila kukwimba. But ulupia ine mwini. I do what I want myself. Zaka japo want and I need zaka titika. Yeah,
Bakulu atichalo ni kukosa.
Strong G AK Daske. Young King I got you. Yeah.
Okay. Munga ini. Zalimba soche.
Yeah.
Zalimba soche.
Yeah. Yeah. Akije nika pushinya katate mwa music. Niko waka lwansa maeta muka komoka. Anika punyariki shifamba. Nika pacha niko vina kuitu sasi wamba. Limu atimangi vasika soi kupela. Kikutunda mena fela kipetofuwa kutula. Kiku via music ya ukwalizora right. Kusia matari vivi kuitu salai. Filipina ni marapo kwa nukuru na kiwesa. Akicheze ni vata fela kiku wafe masa. Inata batu batu niko tuweza jelasi. Kimu limu ya ruziva ya utisile papasi. Hey. Akije nika tunda na katata falasi. Kufita muyo visa sasa. Satanist, ah, utapela mwecho mwela foko festi. Anikoni kutuela music last.
Bakulu atichalo ni kukosa. Ulimba chape izaka balanza. Menango vama tiona kupusa. Batimonga ini, Zalimba soche.
Utini stairs in the world of Zambia. Mani mutu AK Lagos. It's me again. I'm very busy chasing my dream. Izaka fika ya maheta mzankara shem. Tunaru tuwa izisepo ya mwabai boya. Kuri mutu wako na kupirane keshombo. Chwale na mikupa muni utisise. Kwa lika kizenga tazeni ziba muni buse. Luka pushinga pushinga konji luche. Munyani na ivoni gemu ngati ilisoche. Muni zivira bupiro ubukiti. Fakuri ufumane konji kuba nisiviti. Otherwise wapanga mafaozi. Kutomini na fira zibanya za magaizi. Baba ni rumba rumba kibati wasiri. Kibona waba ziba kuri rapu ni isweli. Noti minavoni chezanga ni mina. Muka ni rumba konji anika ya mwari choma. Isimu ya kia.
Bakulu atichalo ni kukosa.
Mani mutwa AK Lagos. Shooting is just in the beauty.
Menangu vama tiona kukusa. Batimonga ini. Zalimba soche.
Yeah.
Zalimba soche.
Yeah.
You know. Is shooting stairs in the building. Mungu Paketo Squad. Mani mutwa AK Lagos. Strong G AK Daske. AKJ AK 100. Mani muke.
One pongi mahako.
Chishimba mchibi.
Alan G.
Golden Sun.
Yo. Super New King. Yo. TKCT. Nde musa mkwa wagu town. Awa bigi wa raisi. Yue. Awa boyson. Wori mani bulo. Eyo munga isi yu. Akos. Loku mani for sure sugar daddy. Yeah. Yo, na wubo nao.
Gratis kapikala.